Mama mia, nampa asilimia, kushoto kulia, penzi amelilia. Unapokamata shikisha geuza mauna, unanipandizia, yani inama inuka zungusha kamata, wameniulizia. Katotoka kocho cho cho cho, kumewaka leo moto moto, inuwa juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Kila moto more fire, more fire, more fire, paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire, paka chini more fire, more fire, more fire.
Alexis on the beat.
Kusaidia kiss na watoto, steam kuna joto, wazing tuna sip na magoko, zishike kasi miti na kokoto, wasupa wana wine, kemba na design, lalisha tunacheza na device, machupa za divine, dos nafanya wakwapa na ni mind, yuni cheki na mchanganya na zirai, katoto kako chocho, chocho, mtam kama rocho, kapenda kama mocho, chocho, kadela kako chonjo, kama mama kaika na mbongo mafesa, yonshiki ya maai,
kila mtu paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Katotoka kocho cho cho cho, kumewaka leo moto moto, inuwa juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Katotoka kocho cho cho cho, kumewaka leo moto moto, inuwa juu mikono kono, kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire.